yo, Vishu Love, Gucci Man.
Mwana malaika nagukunda we kimwana nipe mapenzi na mimi nitakupea furaha come over my baby nitakusawisha kara nipe love unaogopa kitu gani wasikujaze maneno vijana wa mitaani
ni batam kama sugar ninajigamba wanaumia kwanza ni wanafiki wanaosema kichwani kwangu umenija umevuruga umenibamba na wala hatujali na mbele situnakwenda waite wambea wote waite waje wakuone waite na kuoa leo waite wambea wote waite waje wakuone waite na kuoa leo waite
nipelo unaogopa kitu gani wasikujaze maneno vijana wa mtaani
nataka mapenzi
wazikujazi maneno vijana wa mtaani
nataka mapenzi nataka mapenzi
Wonder Boy is a hero. Cheers.